enkosini yaphuma difihle kwinguzi nentshaba nayo yonke imimoya. Thatha indawo njengosomandla, sindise impilo yam kwaba bantu abalunganga. Kuba namhlanje ndibonile uba silwe nenyanga, silwa nemimoya. Namhlanje ndibonile uba asilwe nabantu thi, silwa nemimoya. Ama zibanjwe moyeni, ezimfazwe sizibonileyo aziqali namhlanje, ziqale moyeni. Ngoba emoyeni kuyaliwa, emoyeni, emoyeni.
Silwane mimoya,
silwane mimoya,
imimoya.